Welcome to the Ukizi Cypher, Volume 1.
Fresh Prince, Jason. Mini typical ingosha sina jeshi la kikonde nikiweka zedi hova bongo ni mwana lizombe Chronicle dread, water line kama QTZ. You drink for fam, mimi turn you straight to the bank. Vijana ndoto zao ni kuwa master boy. Wadada zero brainer, ajira makoro boy. Bundes, we gaga, wanasugwa vingine wada so magaga. Where is Jason? Young Tazad, I'm here. Once on my so loud and clear. Na kili za maka very for Brigitte, I'm Sean Carter. Ziki don't know Katano ni witties, they can't drop us. Ooh, running the city, the rap, running the city. Walking see my misha, see money, I'm the world girl. See na Ghost Rider, me one day she movies at a bonky. See hits, see kibao, ni nazo kuteke so brave. See, ooh, yeah, kitonga gang gang. We shiny paki body, yo. Nitawa bang bang, na watani kubari, oh. Free service of veg, oh, when I'm gonna wanna the veg. Acha waka lale, hii game ni itaware. Hey, old school vibe, new school vibe. Bote na car, wako ma, kwa freestyle. Na swaga, ni bala, oh my god. Flows afanya adui ya guse like. Subscribe, na kuni photo kwa social site. Wanna brag to maneno kari rusuzuru. Legendary ni making we, we ni teguru. Login ni mdundo ni kovai, rongo mani furu. Fanya it, I'm the rest, both kume waka ni noma. Yes, I'm the best, ni shamada case is over.
TZ boy, yeah. Negezi president, yeah. Okay. Here we go, napokea simu kadha. Nambiwa kwa tungo na tisha. Hawa rappers wana sound, yani utumbo kabisa. Na kama unabisha, skiza navo soundi kwa speaker. Njona crew yako yote mchana, kwa upe na waficha. Hii tofauti kati radio sabufa na radio cassette. MC wana kurupuka, they don't have knowledge. Vichwa maji, vichwa bogazi. Mindo Mario, kija pupa na kuficha J Melody. Sisome vitabu, sispiki tarabu, nafanya majabu. Kwa fake MC wanafanya gadhabu. Na sijenda kwa babu, mehaso kwa tabu. Chali mtoto wa bibi, kiuliza kwa nini kwa sababu. Yeo, wananipima kwa mistali. Levo zangu sio ninajipima kwa beat kali. We analog, hawezi ukapima mi digitali. Dada zako wanabishana kwa mimi kali. Kuna bando basi, washa wifi. Cheki kazi zangu jo, mimbaya. Rapper noma, rapper fire. Hili alina ubishi, Mwanza rappers wengi nimewa inspire. Ni kabla sijaanza hata kusikika on air. Enzi za Chamber Squad, kipindi anasikika mangwea. Ukimtoa Sugu Zobia anasikika mambea. Wakazusha kinachofanya mini sikike ni mea. Leo ni ngoma kari, vesi kari, pamba nazo pia kari. Sikuizi sionekani na hata skuli ndikuwa doja atari. Yo, 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 you already know nigga. Chris Palo. Okay, yeah. Mini soja, nilo shinda, vita matikiti, hawa toto, hilisti, mbunipanga, awanitikisi, kuma ana, skopeshi, hapana, yani keshi, kwa sana. Na usa change flow, vile na vitaka, sina shaka, na mamlaka, ya kufanya, na vikitaka. Yo, eni bocha, roli suwa, na nyota, kama techno, aba nafiki, kubasiga, jita iri, kama sekdo. Umuruwa, misha gane, hivyo, mugira gaki, menyega, nitakwenda, mumirimu, babu nafiki. Kumbiro, mwasekaga, mtakatana chinu, echo kudubusha, lero, musabwe mirimu. Olisiga, nipapange, tuidisheri, ya mafuta, mnajewe, mikangaruti, speedi, ya imota. Mungu wa mdundo, gunu, kovu, sungu, wajimbwiga, magasiga, misha gane, ne mwabe, fiba, mumbiga. Oge miri mdianu busu vwa uti wadongo. Ivine kwaki mwe wawo vwe uti liwa songo. Yeah, utali hunu vwa tekana kwa mabukina. Sigori story bondo chitana brakina. Rabe kumungu chisawo chitane raiki. Nevitavo vita kwenda masigaki. Gatali maisha gokuwa chianga yanga ra. Avano wafaru waji denguru waji mbagara. Bepange tena kumchafwe anye barara. Aba konja dini nduzi ruaka poropera. Nita kwenda kompi kwa kichive pampi. Nese tena kompi nita kwenda raa.